Udah kasole kok di klaski, klaski. Aha. Cuso, cuso.
We papi sesha wewe.
Wakina. We. Asa hivi na kujaga majini. Sometimes yes, yes, yes. Sometimes no, no, no. Sometimes yes, yes, yes. Sometimes no, no, no. Sometimes wanani kata, sometimes wanani fata. Kwenye giza kawashata, naona nani changanya. Sometimes wile kibos, sometimes mina los. Sometimes unaenda resi kichwa changuwa kipo fresh. Sometimes yes, yes. Sometimes wanani mimia naona nani fisia wambie wataumia, umia. Sometimes mina nyamaza so kwamba wanani weza madogo na wabumbaza wambie nitaumiza. Acha maneno mengi webo yafanya kweli kila siku na tukunjia kisa mziki wa singe. Kapa, coffee wash papi kapa, kiteja mko akapa, chanila iza kapa, necha sairo kapa, kanikila kapa,